Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Hari iminsi yashize mfite ibibazo nagishaka gukanguka. Hari iminsi yashize mfite ikimwaro nagishaka gutambuka. Hari iminsi yashize nari ngiye gupfa, Yesu arabanguka. Umurege Egiputa inyanja y'umutuku itagishaka ko nyambuka. Matayo umurongo wa cyenda, Yesu amumura nabonye ubugingo. Ni gute nabona ineza yawe na niyo Bosco areba urugingo? Ko ari Yesu umbera urukingo, conja nsukira umutima mu cyibo. N'uyu mwuka mubonera idiko, nzire guza iki ninjya mu rukiko. Wambaye hafi mu byago, mfite agahinda nkuryama mu byano. Wamennye amaraso ku byaha byanjye, Kristo umbera umuryango. Wambaye hafi mu byiza, mfite ibitwenge nkuryama mu byano. Iwawe hari umutuzo, hari urukundo bafunga umuryango. Imigisha yabaye imigisha kandi aranamusabaga inusu. Nari nconje na n'ikidufu na ngufu nkubika inkoni z'inusu. Mba mu kanwa kifi nka yunusu, mvana mu myaka unuza nka yusufu. Soma iduba mbirekera Mungu, numva imigisha ngo hasi ngo kufu. Inshuti ni Yesu, ni we undinda amakuba. Ni we undinda izi nkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba. Ni we uncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma. Intare zihuma na bo bagira ndi kurirwa n'inuma. Alhamdulillahi amina, mura n'ibya biharura magira. Yamuka labiri karubi tabiri karibi ardinika. Nasomye tabira ngira amahoro nahawe na Isa. Amavi nashinze ikanisa nshushanya bushyashya mba nka Monalisa.
Amarira ibyishimo arisuka nashita mu bunega bayishuku gukoreye nagagurwa n'isuku guhungiyeho asekera mu ishuka. Nuko Yesu amimigisha mbijuta intare ya Juda niyishyuza. Yewe watera ndashingura ishyiraho ikiboze narinduka.
Haleluya, haleluya, amina, amina, haleluya.
Hallelujah.